bali mama ni mubyalabu era bangi tubakabya n'ebibimba bika mubire byaffe yachuka nze tonenya wali musanguko watabangula obungeri nti wali onoona wandeka mukusekererwa olw'ebyo bye wanangiranga waita omwekyawo n'eddigiryolina naye oli mwanoomayo weneeraga musango ki ebyedda tonzijukiza aneero kyatapya kati mpo bwabirinyanwa birowoozo byakyuka olaga jja kungoobwe wakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero sikulabye sifiirwa penyangampiso nayo njagaza kyennyo bwe yagenda alayidde nti ewange tulida ewalaga bibadde bitya nga toyalawa bakyate bwe yali emmanya obulungi nga nkulaba ongenderera zeeno gye wandeka banja banwaniranga nayina n'onnamu omuwera kati yanfumbira ekagiriro koolaba omukwano gyankoleka bambitagolusanyumire kwegintuteno kati mpo bwabirinyanwa birowoozo byakyuka olaga jja kungoobwe wakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero sikula bye sifiirwa buli bwe mmala obudde naawe nowe wange wasangera nyiga olindewubaka oliko mawanawe kundikula ekintu bwobanga okitadde kitero kyerabire labira ku bakyala banno abakuumi abaami baabwe bwe walowooza ebyobufumbo tinekuya kati mpo bwabirinyanwa birowoozo byakyuka olaga jja kungoobwe wakutunda kati ono yangenuga waŋŋamba wankoowa nange nekuta olifuna kasita tuli bangi nze neero sikula bye sifiirwa ne mu mutima sirina mu kifo kyo kakasa bakitwala omanya abaana ba wano balisha osuula balonda era weesunga kusunza wamu banaawe bakubaza abaana banfunzafunza munnange nga balina ensonga nensalawo ntwale kyendabako ne mbakunsuubize kati mpo bwabirinyanwa birowoozo byakyuka olaga jja kungoobwe wakutunda kati ono yandenuga waŋŋamba wankoowa nange nenkuta olifuna kasita tuli bangi nze neero sikula bye sifiirwa
Yes, if you are.